Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 19. Yonatani ahakirwa Dawidi kuri Sawuli. Bukeye Sawuli abwira umuhungu we Yonatani n'abagaragu be bose ngo bice Dawidi. Ariko Yonatani mwene Sawuli yakundaga Dawidi cyane. Nuko Yonatani aburira Dawidi ati: "Data Sawuli arenda kukwica. None ndakwinginze, ejo mu gitondo uzirinde wihishe ahiherereye, nanjye nzasohoka mpagararane na data ku gasozi aho uzaburi, mvugane nawe ibyawe, ningira icyo numva nzabikubwira." Bukeye Yonatani avugana na se Sawuli amushimagiriza Dawidi, aravuga ati: "Nyagasani, ntuzagirire nabi uwo mugaragu wawe Dawidi, kuko nta nabi yakugiriye, ahubwo imirimo ye yakubereye myiza cyane. Yahaze amagara ye yica wa Mufilisitiya. Uwiteka atanga agakiza gakomeye mu Bisirayeli bose, ubibonye urabyishimira. None ni iki gituma ushaka gucumura, ukavusha amaraso y'utacumuye, ugahora Dawidi ubusa?" Sawuli yumvira Yonatani, ararahira ati: "Ndahiye Uwiteka uhoraho, ntazicwa." Yonatani ahira ko ahamagara Dawidi amutekerereza ayo magambo yose. Nuko Yonatani azana Dawidi kwa Sawuli, aguma imbere ye nk'uko yari asanzwe. Sawuli yongera guhiga Dawidi. Bukeye hongera kubaho intambara, Dawidi aratabara arwana n'Abafilisitiya, yica benshi cyane baramuhunga. Bukeye Sawuli yari yicaye mu nzu ye afite icumu mu ntoki, Dawidi amucurangira imbere. Maze umwuka mubi uvuye ku Uwiteka ahanga kuri Sawuli. Sawuli agerageza gutera Dawidi icumu ngo rimushite ku nzu, Dawidi ararizibukira amuva imbere riha mu rusika. Nuko Dawidi aracika arigendera muri iryo joro. Sawuli ahera ko atuma intumwa kwa Dawidi ngo bamurinde bazamwice mu gitondo. Maze Mikali muka Dawidi aramuburira aramubwira ati: "Iri joro nutiyarura ejo uzapfa." Nuko Mikali amanurira Dawidi mu idirishya agenda yiruka arahunga. Mikali ahera ko yenda igishushanyo cya terafimu yabo akirambika ku buriri, yenda uruhu rw'ubwoya bw'ihene arushyira ku musego acyorosaho imyenda. Sawuli atuma intumwa gufata Dawidi, Mikali arazibwira ati: "Ararwaye." Hanyuma Sawuli yongera gutuma intumwa kureba Dawidi, arazibwira ati: "Mumuterure ku buriri, mumunzanire mwice." Nuko intumwa zinjiyemo zisanga cya gishushanyo cya terafimu ku buriri, ku mutwe wacyo hari uruhu rw'ubwoya bw'ihene. Sawuli abyumvise atonganya Mikali ati: "Niki cyatumye umbeshya utyo ukarekura umwanzi wanjye, none akaba acitse?" Mikali asubiza Sawuli ati: "Yambwiye ati reka ngende, nakwica nguhoye iki?" Sawuli akurikira Dawidi. Nuko Dawidi arahunga aracika, asanga Samweli Rama, amutekerereza ibyo Sawuli yamukoreye byose. Bukeye ahagurukana na Samweli batura i Nayoti. Hanyuma babwira Sawuli bati: "Dawidi ari i Nayoti i Rama." Sawuli atuma intumwa gufata Dawidi, zihageze zisanga umutwe w'abahanuzi bahanura, Samweli ahagaze aho nk'umutware wabo. Maze umwuka w'Imana aza ku ntumwa za Sawuli, nazo zirahanura. Babibwiye Sawuli atuma izindi ntumwa, nazo zirahanura. Arongera atuma izindi ubwa gatatu, nazo zirahanura. Bukeye arihagurukira agira amubwe, arasukira ku iriba rinini ry'iseku, arabaza ati: "Samweli na Dawidi bari he?" Umuntu umwe aramusubiza ati: "Bari Nayoti i Rama." Nuko ajya Nayoti i Rama, maze umwuka w'Imana muzaho nawe agenda ahanura kugeza aho yagereye i Nayoti i Rama. Ahageze yiyambura imyambaro ye, ahanurira imbere ya Samweli arambaraye hasi yambaye ubusa, yiriza umunsi akesha ijoro. Nicyo cyatumye bavuga bati: "Mbega Sawuli nawe ari mu bahanuzi."